Kwanza now, talking of that, anyone is atakuliza opinion yako. Hii urban tone, wone yonaje?
Iko bie manze. You see, industry yetu bro ina grow na anything that the kids yani wenye wako nyuma yetu wanaweza fanya kutry kujiendeleza na kutry kugrow. To support tu na waendelee tu, kuna mali down the line wataendelea kugrow, wataendelea kujidiscover, unajua. Watani ma vijana manzo ametoka mtaani, msana anatoka umo. Huo kijana huo wa BW anatoka hapa Buru. Unaona, ni mavijana tu, yani wanafatua supportiwe. Hii debate yao niliona kama kuna mtu alikuwa kwa interview anaulizwa, so what do you think about Abanton? Anasema tio, ama vijana mbona unatumia beats za majuza nini? Mavijana acha wafanye tu kile wanaona ina inaweza wakolea. Na along the way watafind tu yani nini wanafaa kufanya. Watafind nini wanafaa kufanya. Juu wametoka tu mtaani, ni mavijana wadogo. Mtoko 19, 21. Miss Dani Khan ilikuwa na hit song nikiwa 19. Mtoko na akona hit song akiwa 19. Ni prodigy. Ni msa akona kitu yenye tukiinacha vizuri. Inaweza fika mbali sana. So me I'm in support of to wadu kile wanaona. Because at the end of the day tumekuwa kwa industry time yenye nothing was happening yani. Tuko tuna the same artists, tuko tuna the same platforms. Watoto yao wametokelezea, waja tafuta, waja kisa si amse. Unaona? Wajaamua tu wakae waseme hatuna uwezo. Msema mimi natafuta njia ndio ka figure out. We can record on phone. Post it on YouTube, on TikTok.
Because hiyo imenishtua hiyo. Mpaka unajua kile sio umefanya. Naenda kuisikiza na big speakers. Kuzi meisikizaga mara mob either kwa headphones ama ka volume iko low. Unajua time ukip crank kitu ndio mtu notice. Hiki tumebija kuwa mastered vizuri ama icha. Lele ilikuwa recorded na simu.
I think you need to get that kid here, man.
Atenda
kutafuta yo kijana umpige interview.
Times imechange, jo. Na hii katoke ikakua hit.
Unajua nilistuka juu. Mi umit artists wenye ni age mates wangu. Watoko ma 27, 28. Wenye msena kuambia, manze mizi nado ya kwenda studio. Lakini hako na iPhone 8. Hako na Infinix ya last year. Yenye imetoka November. I do shit nayo, I post content. Yani, yami amua tu, sina uwezo. Na unajua, hiyo ndo imekuwa state ya industry yetu for so long. Unapata msena, sema tu, sina uwezo. Unaona. By the way, unaona hata hizo freestyle zangu za Big Baba. Miko nazishutu na tenje tu.
Kwa
pia for convenience. Kabla director kuja nishutie, niko na shoot na jeditia, tunaika lyrics, tunarusha. Unaona. Juu. World ina move so fast. World ina move so fast, bro. Today you are 19. Kesho ko 24, bro. So you have to know how to use and work with what you have to get what you want.
Because mi hata nene nilikuwa naambia, ilikuwa nani? Nilikuwa naambia Vince on the Beat that nilishtukaga sana kuona vile siku hizi mna record. Siku hizi vile mna record ni kuna kama mic tu kwa kona fulani alafu una rap and this is good enough for nini time yetu iko inabidi lazima studio iko treated cuz mics ziko zinachukua vitu hazifai kuchukua
unajua technology imefanya mics zime improve kuna mic kama saa hii kuna studio nishaenda hapa Karen iko na mic ya Sotano 500k. Hiyo mic ni so good. Ni mic yenye nani wanatumia kina Drake. Wanatumia DSI. Hiyo mic ni fit. Yani ukirekodi hivi. Ingia kwa hiyo comp yani una feel wa.
Mechukua sauti.
Yani hiyo vocal iko na power flani. Imeja vifit yani unajua. So technology imeimprove mbaya sana sai. Record tu hata nikikuja na mic hapa tuke setup. Tuna voice hiyo kitu na mixiwa tunatoa.
Na itoki nikawa room iko.
Itoki ati nikaa. Alafu pia engineering unajua pia sasa umeimprove. Sasa unajua kucheza na mitambo. Na plugins mob zina denoise yani hiyo vocal yani kabisa. Unaona?
Cause imekuwa hiyo ni nene fulani. Alafu sasa pia nene kuna hii kitu vile unasema at some point ulifika ukachukia chuo. Na find it interesting cause na kuna ngoma zako zilikuwa na watch na chiki msee unapenda chuo bio chem unajua ni unabonga juu ya vitu nikaa wewe nikaa
mimi
kachopi flani
mimi ni chopi mba but unajua kitu inafanya unajua kusoma na hiyo process ya going through life in school,
yeah,
is two different things.
Mm, mm.
The academic aspect ya chuo ya unasoma upita exam,
yeah,
na you have to live in school. Mm. Unaishi chuo, unajua ni boarding, unaishi chuo.
Mm.
Ongeza na hizo aspects zingine nimekuambia, mimi nilikuwa chuo ingine yani jo.
Mm.
Unaona? Hiyo ina affect sasa pia wewe morale yako na mbuku.
Yeah.
Unajua? Especially for someone like me. Kuna sio wengine yuna kaga motivation, mtu anasema, "Eh, nataka kusoma nikuwe."
Mm.
But una mimi sasa nilifind passion yangu na love yangu in other things,
yeah,
another,
yeah,
field.
Mm.
So nikamwa, acha ni pursue, unaona? Niyo niko na future hapa na siku wrong.
Mm.
Yeah.
Okay, okay. Cuz yeah, sijuko ile na kuna clip ilikuwa ina go around online. Ilikuwa umse anaitwa Dame Dash. Unajua Dame Dash?
So Jay-Z.
Alikuwa anasema alikuwa anasema I understand vile chuo so ingizaga watu hii pahali they stay away from the sun like the for a very big chunk of their life.
Mm-hmm.
Afu anasema ati have you ever noticed that jails, hospitals and schools all feel the same.
Yes.
Kusikoni meangalia from your angle.
Mm. Hata nikikwambia vile uliniuliza kuhusu Kiroma nilikuwa nataka kuambia eh ilikuwa nakula Kiroma ingine nikaa jela jo.
Yeah, yeah.
Ina difference. You somehow to like ni systematic nini yani unajua.
Mm, mm, mm.
Eh jua una freedom pia udu kile unataka.
Yeah, yeah.
You have kwa signed yani time flani yenye wewe ikifika 5 endo kule, ikifika 5:30 kimbia enda class, ikifika 7:30 endo ulale. Unaona?
Mm.
Like
no, una work under a program.
Eh una work under a program, usipofanya hivyo kuna consequences.
Mm.
Hiyo na jail and the same.
Yeah.
Yeah, difference.
Mm, 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 mm. Na ho si pia cause like kuna hizo conditions za uko kwa building flani.
Bro meka hivi very mpaka jioni.
Yeah.
Unatoka 2-5 minutes, mnaota just 10 minutes break, mnarudi.
Mm.
Ni chemistry, ni chemistry, ni chemistry, ni chemistry.
Mm.
Kuna mse ni kwa naona nasema, like Afrika bado tumebaki kisomesha wase, tunasomesha wase, zo vitu za teneze nye.
Yeah.
Okay, knowledge is good, yani mi hata singe kuwa pa bila system.
Yeah, kuna vitu yeah, nimelea yeah, yeah, mchua. Yeah, yeah.
But anasema walami ni kali, wali tupea education system enye, ina unagiuka tu zombi tu fulani mwenye tu yani.
Mm.
Hata yuko rada. Saizo hao,
mm,
unapata anachukua watu hiyo anafundisha mining.
Mm.
Msana afika by the time uko 21 unaweza mpea tractor ingie pale atoe goro huko chini.
Yeah, yeah.
Sisi by the time uko 21 you can't do that shit yani wezi.
Yeah, yeah, yeah. Hawezi. Mm.
So unabaki tuna place a confidel to us.
Mm.
Junapata huko wanasomesha watu hiyo kulingana na line yenye unadai.
Yeah.
Ukiona by the time uko matini huko ukiona yeye unatakuwa doki nini?
Mm.
Unaanza kusoma in line na hiyo.
Mm.
Unajua sisi unasoma tu.
Mm.
Vile itakupata huko mbele.
Ndio itakupata.
Eh ndio itakupata.
Mm.
Eh that's why unapata hata development wise. Mm. Uendelea, unaendelea, unaendelea.
Mm.
Unafupata mtu hii kama mtoko, mtu by the time tuseme tuko 16-15.
Yeah.
Na msana penda tukuhubiri bro.
Mm.
Usi ni mtu tu mshaona anafatwa ende afanye theology.
Yeah, yeah.
Bado
yeah,
anang'ana na biology ya what is a mouse, what is a cat, mm, saa ngapi. Unaona?
Mm. Mm.
Mseka manze anapenda tu futana, mnaona huyo kona talent.
Yeah.
Ni msana fakwesha sign up kwa academy flani.
Mm.
Talent yake inakuwa nacha. By the time anafika age yenye ni legal.
Mm.
Mse shapewa contract hapo kwa na McDo. Mm. Anachezea street club gani huko una get.
Mm.
Eh.
Oh, na nini we mwenyewe nini after your experience yako ya chuo. Mtu yako boarding.
Is
done. Ikifika that time.
Sidhani mjuni wangu jo. Sidhani batata kani boarding.
Mm.
Nataka some boarding yenye condition sika zenye nilikuwa.
Ka private flani.
I have to consider a lot of things yani.
Yeah.
Lot. But pia sitaki mtu wangu pia kwa tu kalolipop flani ati tu nimemlea juu yaje yani.
Yeah.
Ndalea tu mjuni wangu tu vile mzee wangu alinilea.
Mm.
Minus tu hiyo pia. Kuvana ovyo ovyo.
Yeah, yeah.
Hiyo kuvana ovyo ovyo unaanga inakanga useless.
Mm,
to a certain extent.
Yeah, yeah. So ushaanza familia bado umekashikilia una enjoy youth?
Mimi bado nataka nikule kule.
Mm.
Yeah, acha nikule kule kiasi. Yaani hizo mambo za nimeona mamori wangu mwanzie wenye wameanza mafarm saa hii bro.
Mm.
Mse mwanzie uko kwa 27 bro naishi kama sisi juu yako.
Yeah.
Like me hectic sana.
Mm. Nilicheka sana nilicheki. Kuna mseli kwa seti yo joke online. ati mtoini subscription, a subscription that you can't cancel.
Yeah,
na inakula and it's a subscription and ina get expensive with time.
Yeah, inakula bro.
Yeah.
Hey, najua, kuna sana jua hadi maboya wangu wengine. Sana juni wawili wa tatu bro, yani maisha yake inakonga tu ngumu. Maisha yake ni ngumu, yani you have to worry about watu wacha nyuma wamedish.
Yeah.
Wamelala poa, umelipa rent nini.
Mm.
Jumiji pata kwa noma. Kuna time dobo unajua pia ijajipati tena.
Yeah.
Imeanza kujipatuma recently yani unajua.
Tumekaa
mwaka na hivi. Hiyo time nyingine bro, mangori zenye nilikuwa nazo ninge imagine yani kani ningekuwa nimeanza farm.
Yeah.
Yes, dani hata ningeendelea na doba juu.
Ungeacha.
Unajua lazima usake. Junior niko naye amedishi.
Yeah.
Amelala poa, amevaa, amenini.
Mm.
Wengine wa junior wameanza system bro. Huo msee anapigia nguo na head teachers juu mara ngapi.
Yeah.
Fee.
Mm.
So kuna rent landi ndo huyu.
Kuna fee
ndo huyu. So na, in fact there's advice ma vijana, msiharakishe kupata wa junior TV.
Yeah.
Kwa ni kijana unajipanga yani kuna kitu na chase. Kwa stable yani. Kwa stable financially hata kwanza familia ni way easy. Msichocho na mama content creator wanashinda gameza kila siku juu ball pia iko na ado. Kupata dumbo iko na engagement sana siku hizi. So unapata ato hii wanaona that's the way to go. Uko 22 manze kimbiza ndoto zako.
Kimbiza
mambo ya junior kwanza.
Kuzao ni lifetime commitment.
Noma.
Alafu pia sijuko menotice hii time tunaishi. Kila mtu anataka watu hiyo ende private. Na hiyo najua ni trick. Kwa private inakuja na pressure.
Mbaya. Sinakwambia yani najua mse yani hiyo private na kagame mkimbiza mteke bro. Yani uwe the teacher na shinagata umemvutia. We fee. Mtoto wako wajafanya exam jojalipa fee. Fee rent. Rent fee. Uko pia na mbusa hapo manzee. Unajua pia kuna mjuni kuna gala. Lazima uchunge pia uo gala.
Yeah.
So kuna responsibilities. Tatu ine. Kwa kuna jini ya hili ni kuna responsibilities. Ne. Wewe. Yourself. Unajua pia bado. Azamani yani wewe mwenyewe pia uko na mahitaji zako unless you sacrifice or forgo.
Yeah.
Hey, unafusikie fiti manzee unafukue. Weekend inaweza fika uko na mbulu yako hapo unaweza una game. Una experience too life unajua.
Yeah.
Mjuni sasa zingine unajua inazeshanga pia mse especially ama vijana. Your responsibilities ni heavy yani.
Yeah, inakuzesha juu unakuwa kabuda. Kwa sababu mu feel sijuko na feel the same but mu feel ni kama buda zetu walijizesha. Where I think always you feel the same kwa sababu hujafika. Ukifika by the time unafika ka 35 ka 40 uta look back ukumbuke by the time buda alikuwa na do hizi vitu zote alikuwa in his 20s. By the time alikuwa na do au unashindwa huyu mse yako anaishi kama mse yuko 20s. Walikuwa so, najizesha I think ni mtoi anafanya uzeeke ajio unajazeeka.
Hiyo theory, hiyo theory nilikuwa napea boyo wangu fulani akimwambia aza yetu. Vile yani aza yeye wajeshi life.
Yeah.
Wame skim through life.
Wame
skim through ile design. Niko sure. Most of them yani wanagutukanga tu. Man, mjuni wangu ako 24.
Yeah.
Na unapata hata mi edgemates wangu wengi, especially jiji sana. Unapata mtu by the time ako hata 21. Unapata msiba doko kwao.
Yeah.
Unatikana wewe ni mbigi bro. Wewe ufai kwa mtani. But unajosa hiyo hesabu pia. Inafetoke kwa mzaya wako kako.
Yeah.
Yendo by the time uko form 4 ashajua. Kijana ashaanza kuwa mbigi.
Yeah.
Ufai kwa kwangu by masa fulani.
Yeah.
Ashakupanga, ashakuambia. Okay, so unataka kudumini.
Ni hivi.
Asha kugaidi yani as a young adult. But wao stukia tu. Amelipa lipa fee na stukia ye. Buda manzuli maliza chuo. Kutuwa pa kwangu waje tena.
Nilisha kumalizia.
Nilisha kumalizia system. Unadunini hapa kwangu. Tena na kuwa zogo.
Yeah.
Wewe sasa pia wewe umestukia. Sasa ongeza uko na hiyo confusion. Tena umeongeza mjunior.
Yeah.
Tena umeingia kwa hiyo cycle tu ya mzae. I think kuna fakwa na incentive ya kuambia se hakuna rush pia na hiki kitu. Kuna rush.
Yeah.
Figure yourself out kwanza. Ufai kuwa na mjunia na uko na shida ya kulipa rent yako bro.
Yeah. Ufai. Diaper ni expert.
Bro. Ufai kuwa na. Unajua most of us yani unapata gamsa amestukia tu uko na mjuni. Pia zae pia awali stukiaga. Jumi from my understanding. Mzaa wangu nikalipataga bro wangu mbigi akiwa 25.
Oh okay.
Understanding yangu 25 ama kitu ka 23 huko.
At least wako try Buddha mia alipata gamto yake kwanza kiwa 21.
Sasa ona.
Umse ako enjoy life.
Umse ako enjoy life. Kuenjoy. Umi skim through life tu.
Yeah.
Vile
yeah.
tu inakam.
Mm.
But unajua ndo nasema we're supposed to incentivize like this coming generations pande ya hakuna teke.
Yeah.
Ikito inateke ni mdogo. Mm. Figure yourself out first. Unaona?
Mm.
21 hata ujui unataka kudunini for the next 10 years. Unaona? Mm. Nafujipange ndo by the time uko 30 hata ukisema maybe nataka kudu hivi na hivi.
Yeah.
Ulishajipanga umejiset. Mm. Usikuwa na uko na shida ya kulipa rent yako.
Mm.
Gochana na mjuni ya kwanza.
Yesu anambia ase, kaa uwezi lipa rent, sifanya ngono. Kwa sababu ngono izaleta mtu.
Cheza na rada. Cheza...
Shida ni izaleta mtu hiko. Oops.
Unastukia.
Kamtu hika kwa hapo.
Sasa ndo nakwambia hani wazai wetu pia wangecheza na hiyo rada ya kutupeleka di na rada. Ayo mwajo African families. Zadi upeleki hata na rada ya nginyo bro.
Yeah.
Uambiwe Buddha. Ukindo mangane mangane tu hivi hivi huko inje. Hizi ndo options uko nazo. Consequences ndo hizi.
Mm.
Wachana ile ya system. Ile ya system unajua ilikuwa tu mnapitia tu.
Yeah,
you meet
yeah.
moja mbili. But unajua mzee wako kana anaweza kalisha chini na kumwambia Buddha, "Sasa ina join mse mbigi na mangunani hivi na hivi."
Yeah.
Na wewe mwenyewe jipange hivi na hivi. Jua hata kuna contraceptive manini.
Yeah.
The end of the day manzi. Okay, sawa abstain ndio lakini nyinyi mna.
Yeah. Hiyo kitu pia ni stress reliever. So I think ni balance ya joke pull out joke. Kama una pesa at least pull out game yako ikue.
Pull out.
Kwa zime vile umesema hivyo umenikumbusha kuna kitu obese tu itwa rapcha usema. Mm. Kuna time amekalisha watu yake chini. Ati kuzo wameanza kuama, wameanza kufika dole.
Mm.
Afu akaanza kuambia, unachikisa hizi vile niko hapa.
Mm.
Nikikuwa huko inje, kwa club, nikienjoy life. Lakini juu nilifanya ngono, nilifanya niko hapa.
Kuna nyingi.
Nice nigekuwa. Yeah, nigekuwa out there nikienjoy life. Mm. So kuna hiyo nini ya wa junior.
Mm-hmm.
Kuz, wa junior wagani, ni life changing, ni poa that umesema?
Understand, mimi mwenyewe na mniaju.
Mm. Yeah, kwa kuna mniaju?
Kwa na mniaju.
Oh, okay,
so
okay.
So na understand, na najua.
You kwa old size?
Six.
Six, oh. Kuz, na kwa, iya ndia lukona natuchekesha hapa pia kisema ati, ilifika time uka chini, hivyo nasikia mtoi, ile pss, ile ya. Ya daipa yuko. Yeah.
Anachoka tu.
Yeah, hiyo yeah, ni pesa. Yeah. Pesa imetoka.
Hiyo ni.
Yeah.
Salasa imekutoka.
Ni aje Johnny? Eh, ni shapre ingine Johnny. Shapre tu ingine. Kando ya.
Yeah. So, ni boy deb?
Ani ka ninguna, ninguna.
Yeah. Funny now sisi wote tuaga. Inaanzaga hivyo tu.
Really?
Yeah. Okay. Oh, zi wewe kuanza hivyo but. Wengi wetu inaanzaga hivyo tu. Especially ka, if you are living reckless on these streets.
Wanze Joe.
Kwa zao ufanya unangalia life in a different way.
Unajua. So unapata, kuna responsibility nini.
Yeah, but ume, umekuwa Buddha jo, ukiwa young jo. Minu kwa Buddha jo, nikiwa 35 jo. Minu kwa nimeenjoy life jo.
Umekula kula jo. Mi sasa sasa unahona, ndo nakwambia, mi hadi, jo, mniajua di mwingi. Mniajua mwinengi jo, sioni hati ima saa. Ni responsibility nini crazy.
Kwa sasa ile time kuzo wana get more expensive itakuwa hii primo so akiwa mdogo hii first time diapers ni expect kabisa sindio alafu inakuwa unakuwa unapata ka relief kidogo alafu sasa anaanza the more anaenda juu the more expensive seko more expensive than primo kole more expensive than inakuwa
cheesy jo
ni life yako inakuwa ni neat kabisa but nini pia ni cheki kumekuwa na historia ma artists pia wako kwa hii generation yenu ni cheki hata pia Kali I think alibonga juu yake drugs zinasumbua watu sana alafu nimeona ukibonga juu social media na feeling ka social media ina play role in hapo ku put pressure on artists mpaka ina bidii
jo true social media unajua imeleta zile vitu zikuwa like zinaonekana ama zikuwa rampant na rampant unajua cause sasa hivi unajua niko accessible.
Yeah.
Sasa hivi watu wako accessible. Sasa hivi unajua mama youth man anakaga impressionable sana. Youth man hata atadu kitu juu breeder medu.
Yeah, yeah.
Unajua.
Mm.
So pande madre pia mimi feel actually madre na feeling inarudisha nga industry yetu nyuma juu. Unfortunately unapata game imehanda some of our most talented.
Yeah.
yuni na kaganoma unajua.
Mm.
But kila mtu na starehe zake, but mavijana manze.
Mm.
Kwa unaweza cheza tu chini ujue tu vile unaweza jipanga kwa tu na discipline yako tu fit.
Mm.
Isikuwa ti draining ya ina affect mboka yako.
Yeah, yeah.
Mimi najua personally najua sekada wenye.
Mm.
Drain ime affect mboka yao yani.
Yeah, yeah, yeah.
Ime affect efficiency yako.
Mm.
Ime affect vile hata utoi madoba.
Mm.
Juwezi kuwa na nini na salasa.
Yeah.
Na uende utoe vida.
Mm.
Na hiyo salasa inafanya usikie poa.
Mm.
Unaona?
Yeah.
Na siku hizi pia vitu ni mob. Mm. Na ni very accessible.
Yeah, it's quite accessible.
So kuna discipline ile balance. Joe noma.
Mm.
Yeah. Muona sahi kuna wase kadhaa na kama unasema unapata mzee alikuwa maybe producer mnoma, mzee alikuwa artist mnoma but yeah, alikuja kaficha.
Mm.
Yeah, jua vitu kaa hizo unaona.
Yeah.
So mzee ajue kucheza tu na rada.
Mm.
Especially kawe ni hanging. Jipange manze usione ati some of these things yani ndo the coolest things. Unajua. Mm. Sasa pia si wasanii sio unajua tunaimbaga.
Yeah.
But hata hiyo unaona zii Breeders ameimba alikuwa anasema kipienga kinanchoma lips.
Yeah, yeah.
Pienga sahini, pienga ndo form. Naona. Jumsa mimbiwa huko, maybe jikamnywe, so ama mimbiwa
jina whisky. Yeah.
Jina ma whisky.
Yeah.
Moderation manze, moderation. Mm. Jichunge, jijue.
Mm.
Nusufanya kitu joro nafanya, unajua.
Yeah.
Moderation na discipline.
Mm. Na ukiwa kwa hizo ma session, ishaenda ka session kaa hiyo, ile like kila mtu yuko jio mavitu mpaka wana, ya fadhali kaya, wacha tu ni
unajua kama generation yangu sana kagameka dre mbele sana.
Yeah.
Unajua. Because it's like the coolest thing you can do.
Unajua. Afoto anajidanganya inaongeza creativity.
Unaona. But Miss Jay tambua ati kuna kitu nafani du ndo ningestu.
Yeah.
Ningestu nikiwa tu soba.
Mm.
Ka kuna form pia.
Yeah.
Tajipa tu lakini kaa niko soba bado ndapiga shughuli yangu. Unajua.
Yeah. Yeah.
So watu wanakaga na hizo ile unapata mseno na yeye. Mm. Sasa zingine unajua maybe hata utaki kula kikinini.
Mm.
Maybe we maintain but mseno na yeye juu umesema tu mimi niko bi. Ana na yeye nikae ni mtiaji unaona.
Mm.
Mbona unakata chain? Mbona unakata chain lakini ni moderation tu. Moderation tu na kujijua na kujua nini unafanya.
Mm.
Usikule pia tisa unakula kingwai ama una whatever it is unatumia
Mm.
Ati juu ya pia pressure, ati juu ya sharpre, ati maboyo wako wote unakaga. Unaona? Okay. Moderation. Wase wengi, najua wase wengi, sana wewe mpoteza form juu. Mtu aleka dream mbele.
Unajua yeah, dream nakaga.
Inakanga na.
Of ni expensive.
Ni expensive bro.
Mm.
Ni expensive sana.
Mm.
Kuna mse najua manzi anaweza kuvutia tenje anataka tu tao. Tao. Si ati unataka kununua kiroma. Hii tao unajua nini unataka kutumia. Na wewe ni msanii ulikuwa unatesa. Umeingia kwa hizi vitu sahi hata uimbi. Ume fall off.
Unajua. Yeah.
Yeah.
Okay. Alafu nini vile umebonga juu story pia imefanya ni mkasija kuuliza the most weird place where you perform ni wapi? Kwa sahizi si umeperform outside Nairobi?
Nimeperform places mob. The most weird place ni wapi?
Yeah, ama place like promoter alikutolea zingine za ovyo na ni too far from
home. In terms of, yani like the location ama in terms of.
Yeah, yeah. Hiyo, location, alafu pia place memorable juu, maybe pesa ilikuwa mzuri ama msali hepa na pesa. Kuzuza wase kuhepa na dough waga.
I think my most memorable performance ilikuwa Naifest.
Yeah, yota ni
before ni blow. Your time yani ndo that's the first time ni shape perform ya si wengi. I think ulikuwa na seka maybe 6 or 7. Kukiangalia hivi unaona wasee hadi uko nyuma.
Na wana vibe.
Ni your time hata ni Benzema alikuwa amenipeleka hiyo show. Kitambo kiasi.
Hiyo
show ilikuwa so memorable. Alafu hiyo ndo time yuna jani nilikuwa nimetoka underground mazee show zenye tumepuzea performia wanaume. Kuna performia mandume wenzako wenye ni marapa pia. Umekuja unakuja kumuuzia mixtape yeye pia kuna mixtape yake
same exchange. As about to exchange.
So hapo niona mani ndo nime hapo ndo naona mazee kuna magala. Kuna wapoa na ni wafisa mbaya. Naona hiyo time hadi watu wengi tu wanali perform na kumbuka yani kulikuwa na so much love yani.
Yeah, yeah.
That's the first time hadi nime experience love yani on that scale. jukona yani a lot of love yani wasa kuna bambika na hizo ma performance I think ni 2019 like end of 2019 hiyo time nimetoa Doremi so alikuwa amebuka sa genge tone na alikuwa na mango mabig hiyo time alafu alikuwa the hottest artist yani so kulikuwa kume chrome chrome ba
na ku nini kuibiwa do wala mse alikuwa nafaa kulipa au kulipa
kuibiwa do hizo ni vitu zimehappen hiyo inakaga kawaida hiyo ni rite of passage yani kuibiwa do hakuna mnisa Kenya jaibi wote hadi wale kasta ni big wote na kuga mebiwa maziwa it's just a Kenyan thing unajua we're just a corrupt society yani
najua
mse anaona kanaweza kutoka na nibaki na hiyo yote mbona nisikutoke kama naweza unaona so ni kawaida hiyo ime happen a lot of times especially in the past squeeze lakini ni noma juu tuko na hizo mechanisms zenye zina allow for us kuwa safe pande ya ni contracts whatever so ni ngumu sana kugeuziwa squeeze then unaweza ijua tu show tu yeye ni kai kona usona iko na mambo yake unaweza ijua unaangalia tu manager akiangalia tu hivi anasema zi tusiende hiyo janta
chana okay kwa kuna ile tu na Christopher alikuwa anatuambia shake kwa stage acha kimseko na balance anaingia kwa ndai Christopher hiyo time na roga hawezi stop
alikuwa na kina
alikuwa na kali narudi
walikuwa na kali wana perform we be happening anaacha kile mseko we believing msomo kutoka tu hivyo nikaenda hivyo
hiyo ni kawaida hiyo ni kawaida
so hiyo waganidi so hii beef ya Kenya na TZ kwa nini feel ni kama atakuwa involved
unajua ili happen time nilikuwa natoa freestyle zangu za weekly na nilikuwa tu zone nilikuwa lyrical yani ni kama ni kama mwizi anapigwa mob justice alafu unapita hapo na pia umejam tu alafu ni kama mwizi ashaikuibia before unaingilia tu hata hujui nini endelea
unakanyaga
unaona nika feel tu well I mean like a lyrical space yani
nilikuwa
nilikuwa nimefika kwa episode mimi hapo nilikuwa nimefika episode ka 6
kitu
tu freestyles weekly so kuna time nilikuwa nimetulia tu kijani na after nimeona niliona kale amepost hiyo kitu so what happened ni wasee walikuwa wananitag wasee walikuwa tu wananitag Brida manze ama report TZ sijui wameanza kuleta nyokonyoko nini mimi nikachangamka tu nikaona sina feel lyrical alafu nilikuwa naona off of that debate no jelianza whole debate on like which country has better rappers MCs na mimi hiyo debate imekuwa for a while nimekuwa places wasio wanasema wana feel TZ rappers kuwa wanoma ukiuliza kwa nini wanakuambia tiase wanaimbanga na Kiswahili inaeleweka ati shanks juu ni nini so nashindwa kawe ni mse unataka kujaja na MC why are you using like linguistics to judge a dope MC hadi kwa freestyle ya kwanza ya TZ niko naita FTZ rappers niko nasema sheng this sheng that hiyo ndo lugha ya janja linguistics hiki tunatumia to judge a rapper so mi nilikuwa na present my point of view but sasa jumini rapper stand online nianze kuandika vitu refu ati ya unajua si ati mnasema marapa kwa chini juu ya sheng nini niko na let me put it in a song acha ni rap si mimi ni rapper sio ni kazi yangu mimi si ni MC ndo nikatogeo ni ya kwanza hata squatting kwa mechapia na ati nakali ama ni mimi nilitoa tu yani nikazoza niko na nimetoa kwanza sasa kabonga bonga niko tu nasikia ku rap nikatoa ya pili sasa Jofta nitoa niko na kuna jama fulani anaitwa Mujaku kutizi alikuwa amechachisha mbaya ati ni marapo wa Kenya mbona mna unajua lakini hawa TZ pia wanakagana na mbaya mbaya kiasi they never reciprocate your love si wapea ukipata yani wanajipendaga jawa ujipenda juu yani industry yao vile iko safeguard yani whatever they have to offer so unapata hata wasikizi doba zetu as much as sisi wasikiza zao so na hiyo provocation tu kiasi ni tuliona nika tunachachishia alikuwa anajidefend mbaya wote wako
kuzome wamezoea from his idea tu ni love
ni love tu unaona so nikatoa gadi ya pili pia iko tu lyrical exercise yani nothing personal
alafu hii time uki release hizi vitu ni in between recording the album ama tayari kushamaliza album ina masteriwa
in between recording the album
between
recording the album and in between releasing my freestyles
yeah
jofta ni malizana na yote nikaendelea nikatoa freestyles zingine nne because naitwa Big Baba Fridays
yes sio kwa nakwambia vile nani anaitwa nani hicho like Ruby alikuwa ananiambia hiyo design like amechikio jani yako na imekuwa ikimimpress sana like from huo msee wa kabla ya kuosa to Big Baba nasema jo it's like anasema unza tumika kama example ya kuonyesha wasee like dedication kuzunja pia lazima kuwe dedicated to the craft kurelease nini every Friday hiyo lazima ichukue so nakuwaga msee what sort of rapper we ni msee wa kuandika tu alafu beat ikikuja itakuja ama every time una write lazima write to the beat
anything goes junja mi kwa battle rap
yeah
so naweza freestyle like sikia tu beat naweza hapa tu to go off the top yani inaendelea ama naweza kuwa maybe nilikuwa na feel kuandika juu pia nakwambia nilikuwa poet niko naandika gama poems mashairi naweza tu kuwa nimeandika na feel na hii beat inaingiana na ile rap nilikuwa nayo ama ile kitu nilikuwa nimeandika but wana prefer sana ku create tu spontaneously like kitambo nilikuwa naandika sana before ni destu nini sikuizi na prefer tu yana na kama hapa hivi tuko na beats we just create na hiyo ndio ilikuwa ina happen mostly ni hizo freestyles kwa tu spontaneous nakumbuka sina hata ku freestyle na beat ya Mickey Train umetribuweka yu beat to record sahi nata kudu freestyle nende beat ya 50 cent in the club yuke yu beat tuende na
ina make sense because I think kuna mtu kutuna bonga na yu story kutuna sema I think the reason why music hip hop ya saizi hapa Kenya ni more musical because wengi wenyu mna record the beat amkui muandika because studio si kama kitambo lejo studio ilikuwa a very rare thing na mkienda studio mko mnapanga line so mko wengi so na buda jo kuna 30 minutes beat yoyote ile hata yendani na hiyo hayendani na kilo nasema but time limitations
we'll try to beat the clock
lazima wa kimechangamka so buda jo tumeshukuru hii session ilikuwa moja wa soul kwa me look forward
kabisa. Manzo ni sakamba. Unajua mimi sifanya game nini sana.
Yeah, so, najua.
Wasi hata wajui. Kuna watu hata wanajua doba zangu na jongi vile mimi bonga.
Yeah.
Wajua di sauti yangu ina soundaje so.
But na wasi kwa kuna time wasema wamekuhanda. Ilikuwa ni Twitter. Ako like ishia iko nini ishia.
Sasa ilikuwa nataka kujua hiyo story yao mzing. Lakini ni hivyo tu ile nimebanja.
Yeah, hiyo hiyo story sha nini. So alafu pia nini consistency yako ya album sio nimeifind kiwa interesting kwa sababu this is your fourth project fourth project na hapa katikati sipo umerusha tu mixtape hapa na pale
my EP like basically napenda ga kuput thoughts zangu pamoja in a project
yeah
so that you understand akili yangu iko wapi unajua singles bro alafu being that sahi pia kufanya doba commercially pata singles za zingine unatoa tu ngoma yenyewe unataka tu waswaji bambe no meaning behind it just as a great vibe yani unataka tu ngoma yende inachezwa bukla ama wasetu wasikie wakiji ukisikia tu kusikia ngoma but now when it comes to ku make muziki yani unajua album inanialau mimi nimbe hizi vitu personal things about my life yani vitu nataka ukiachini ukisikia unaona kama vile unasema ati nasema mada amesharudi dala
ndio
ni kitu wasengio napitia tuna unafika time pia inaenda una grow unajua yani kuimba tu vitu kuimba tu about life just penange pia kuolea msanii mwenye nilikuwa tu na doba tu za ufala tu hadi hapa until ile siku na return ki look back nikiangalia legacy yangu na mamziki zangu ni mamziki za udu unajua tuko na wasanii kao pia kwenye tu ukiona yeye umsee hizi madoba zake ziko zinakaaje unajua like don't lose yourself yani in the commercial aspect of making music. Album inanialau mi ku retreat back to my corner ku find yani go deep yani yenye siezi saa zingine na singles because najua audience tuko nayo they never appreciate yani muziki yani deep sana najua wana expect muziki deep yani waimbiwa na kina Christina Shusho peke yake
najua ga hivyo
ukikuja na muziki deep wa connect na so niko tu na audience yangu yenye usikize zoma album yani.
Okay. Alafu kwanza nikuzume nikumbusha pia kuna hiyo line yako moja ile nimbambaga sana vile unasema kuwa hater ni easy squeeze.
Kitu kama hiyo. Kuwa hater ni easy squeeze. Yeah. Kama fake account ni mingi kwa mimi niko typing tweeting. But hawezi ni bully mimi.
Yeah. Yeah, kwa nini una feel hivyo? Like kwa hata saizi?
Asini rahisi tu si unajificha tu na
fake account
tu fulani yenye. Msia juni mwafa nasema hivyo.
Yeah. Unachocha tu pale.
Unabonga vile unadai, unajua.
Mm.
So since act juni wewe, unaoko na freedom tu ya kukua hate.
Yeah.
Ju most of wasee wanakaga manini. Mahete unapataga ukimwambia awe kwenda akikuja kwambia sijui nini niambia awe kwenda huko yeye mtaka yeye akambia bazenga lakini unajua mimi ni fan.
Mm.
So unapata pia sasa umetumia hating as an avenue of getting your attention.
Yeah, yeah.
Mtu anajua maybe uta reply.
Mm.
Unajua pia si vile tumereziwa sio nini u respond to negative.
more than positive. Mm.
Kuna time iliko hiyo lakini iko kuja nikaona mahete pia kwenda huko.
Mm.
Sikizi na respondi ya mafano na bonga fiti.
Okay. Yeah.
Maybe once ina wae ndo heta kileta kicho na ambio ya mataka. Suka imbe, suka imbe. Si studio ni ngapi Nairobi. Yeah. Suka imbe ngoma yako naoma. Jupia Kenyans have this habit of just hating on things. Mm. Mm. Unagwa Kenya wanaiza hate on event enyo jayenda.
Yeah, najua
kiyo. The next morning mtu wana kucha kusema, yu event haiwezi. Na kuenda.
Haikuja.
Haikuja. Na ukuenda. Wee sa ukukua.
Aujui vile vibe
ilikuwa. Aujui vile vibe ilikuwa. So why are you hating on something you don't understand at all?
Yeah, najua nini. Because hata sisi ipataga. Yo, nasika, why didn't you ask that question? You're a very bad interviewer.
Yeah, so what's the podcast yako?
Yeah, Joe,
I'm going to say like. Another set of questions.
Yeah.
Niliona ulia, unambia gamse mingine, kuna place ni toa Kajitombe.
Yeah.
Ni Kajitombe.
Yeah, susama Kajitombe.
Kwenda uko. Kwenda
uko.
Kwenda uko, man.
Na kuja, suwezi hata kukuja, as long as mefika before me.
If you think I'm not doing it well, bro, do it then. You do it.
Like watu wanakuwaga experts in everything. Alafu wajuwagi like, mufi like being an artist, you're putting yourself out there. It's a hard thing.
Kwa vulnerable yangu.
Yeah.
Ini vulnerability yangu na bring to the world.
Yeah. Alafu, we should go through your experience here, like maybe your first days, ilo umenda kwa stage na everything just went wrong. Either mkabuiwa, ama
sasa mimi sijai buiwa, yani ati kubuiwa. Kubuiwa ndo sijai buiwa.
Oh, kwa lucky ya hizo.
Mm, I think tunakaga tuna like you know most of my shows.
Sema ukiwa saa hizi, nasema ukiwa kwa upcoming.
Hata tena.
Yeah.
Sina kama nilikuwa naenda hizo ma like freestyles za za battles, ma cypher manini, unapata na bamba wase. Mbaya. So ilikuwa pia ni motivate na basi niko na kitu noma.
Yeah.
Kasa unaweza bambika hivyo. Inamaanisha niko na something yani.
Okay.
So jay experience hiyo ati sasa umebu kutoka tu tena yani.
Oh.
Yeah.
Kwa sababu upatia gani tu assess story ya kuna time tumeenda Kisumu back in the days.
Hey.
Ya time jua kali alikuwa ame jua kali kwa at the top. Then tulikuwa na mlami fulani best yetu. Ashaenda akambia au ma promoter ama nini like yeye niko na ma bisi zangu fulani na ni ma artist na ni ma rapper. So cheki hii ni Kisumu. Jo unajua Jaka vile ni waje.
Eh, wajaka jo.
Eh, wacha nini? Twende pale. Alafu tuko ile time tunapenda rap. Unajua ukipenda rap mtu joga.
Boom bap bro.
Yeah, boom bap. Unajua kitu ni kali. So tumeenda pale wa yo yo. Lisikia tu Jaka fulani yo marchia. Jaysa.
Toka hapo bwana.
Eh, jo. So ile time ilikuwa serious ni time alianza kusema, "Mnaanza kunikajesha bwana, nitarusha hii chupa." Tulikat. Ile keep it short. Hata tukumaliza
ngoma. Uliwaambia like, "Sawa sawa, next time."
Yeah. But tutoka tutoka kwa stage.
Unajua like hadi hivi my area nasikia gasanio kicomplain like Kisumu is the hardest crowd yani.
Yeah.
Mimi nakoga Kenya. If you go to a show in Kisumu na ukili wewe ni msanii mnoma.
Yeah.
Kisumu au Bonda unakuanga literally unasema nini hizo unaimba bwana toka hapo. Tunataka inda.
Alafu inaweza get violent very fast.
Eh, nishakuwa shuko sasa unadungana visu ko down. Udumu na kaga noma.
Yeah.
Sijui mbona wajaka jo yani hiyo kitu na kaga imetoka wapi yani hiyo tu.
I don't know. I think ni pia vile system imetupitisha design nyingine anga lazima ikue next level yani. I think kuna hiyo.
Sasa na kaga tu amebonda tu yani unashindwa rada.
Yeah. Ah, then we basi uko lucky jo jai kapitia. Kwa gi experience poa. Hiyo experience ya kuna nini hiyo? Cuz I mean mebuyo mara kadhaa pia nikiwa Seiko vile nilikwambia hapo nilienda na Garnet Silk. Afi sasa this time ilikuwa tu juu to them. To them to hii moi girls. Mm. Girls ya na hii utuwa?
Cubs.
Ya hii Cubs. Mm. Echo. Nikuwa pale Christ in his king. Because walikuwa na invite to different schools.
Mm.
So the reason sasa ni juu, the other year nilikuwa nimetesa kabisa. Nukume
kill.
So nikajua this other year now. Babylon. Nazima to chant down.
Mm. Uliko naimba reggae aje.
Ya nikuwa penda reggae sana. Yeto nikuwa mrasta aje. Mimu nijua hip-hop. Sikuwa nataka suri. Kwa babi. Kuzujua kitambo hip-hop kwa chukulio na mababi.
Iliko ni ya mababi.
Yeah. Yeah. Tuka kama tuka take over. So kuna hiyo jo. But vile nikuwa sema Buddha tumeshukuru kabisa.
Bless.
249.
249.
Yeah. Tumebanja 3 hours.
Yeah.
Actually ni 249 almost.
Yeah.
249.
Jay banja that long kwa interview man.
Na vile hiyo unajua yetu ni conversation.
Nilikuwa unanisakanya mzee na kuwa busy. But at last nikasema juu ulikuwa umenipigia.
Yeah.
Ni msena respect sana ukinipigia tenje hivyo unajua nataka nitokee. So nataka kutokea hivyo mapema.
Nilimekit
like nilimekit a priority lazima ni move. Unaona dini nimemove tu yani Lonzo.
Yeah.
Just ngo kwa busy tu ni nisumbua sasa tu nitokee.
Yeah, alafu pia usijue Joe Midas Touch go out.
Stream the album.
Yeah.
Stream the album Midas Touch.
Yeah.
Out in every platform yani.
Sindio so, yako ni platform because I think nimecheki both Spotify na Tidal. Because Tidal ndio vitu mwa basi kuagi. Nimeona mpaka Tidal. So najua kila mahali.
Kila pahali mwanzo stream the album.
Yeah. Alafu to spread your positive energy, sindio?
Support it positive energy. Na sasa acha utiaji.
Yeah.
Sasa acha utiaji.
Mm.
Hata mzinga acha urazi.
Yeah.
Atulie tu akwetu msemvi. Yeye ni OG saa hii.
Oh, umerudi.
Sasa yeye ni OG ni msana fa anaonyesha mavijana njia. Si kwanza urazi lakini all in all. Big up kila msemi kwa kisupport manzi.
Yeah.
Bazenga dadi ndo nimefika area iko nini?
Yeah.
Ni kubaya sana.
Wazi jo. So tukimalizia tukisema eka nene.
Iko nini?
Eka nene.